najimsafi.com.
Kumekucha wanangu ni shangwe naomba miruzi Sharafu jana na juzi Now king wa new school official karudi Usteni zao Lonzuri ni zetu Mungu wametumba tuna shida nao Majungu ni kwao Kwetu roho safi hatunaga shida wakifata wao Sina ta kitu siwezi kuigiza I'm not them Una ta nyumba unakwenda Ibiza Au mtoto ni shem Walichimba shimo wakanitumbukiza Ni feli kwa game Nyota inawaka nishatoa giza Go tell them Wakaroge tena
Nilize vichwa ya nipaka sijioni Kachanja chale mesolika kilingeni Ubishe piko njuni shiki sikio Nika mazali nimefuta kilio
Wakaroge tena
Kufa tukuwapenda wengine le life tuliwachukia Bada kufa stories ka change kila tukiulizwa tunawasifia Kufa usifiwe mwanangu binadamu noma na changa karata Nenepa wakone mzembe badaye ukikonda unasema kaupata Marapa kibao wabovu ila nkiwataje mtaniona mtata Aingi f**k about yoyote igemu inataka kukaza
Madui kibao Dua ubani kidogo chamgaze na koma nao
Miti na pigwa tiktaka Mziki mwepesi wanangu na jiuliza kwa nini wengine wanasanda
Wakaroge tena
Nilize vichwa ya nipaka sijioni Kachanja chale mesolika kilingeni Ubishe piko njuni shiki sikio Nika mazali nimefuta kilio
Wakaroge tena
Nazaleti Nimetokelezea
Poshi tenyo lobi Iyo nuru wasap
Yeshi Yeshi one time
Tunchi
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com